studio tamani kede kabaruji amen e fulfulde.
Sakiraɓe heeɗiɓe studio tamani oɗo sa saki komaɗo Ousmane Diko alan ton kabaruji gonɗiɗo ɗi jowdi men zone de la presse ila Bamako. Nenno yimɓe joom ɓen kaɓorɗe caami hanki e suudu kasuñono les régions Ségou les Massibaka kasunkoɓe capanɗe jeenayi e taton dogi doomaɓe ɗiɗon du keddi ke hen. Laamukoɓe ñono mbi ana cullani waɗa watta torraji pewtinteɗi e cuuɗi kasuɗi ɓe darde hono laamu o immo daro saabi guɓe jeeyadikoje ɗe ana gondi e dartude dartorgal. Sariya Amadou Aye Sanogo e sappo e jeɗɗo haifaɓe ɓe fuɗɗi tan janggo nde sagantoɓe toñaɓe gondi e salanade waɗa watta bantigol ngol hono sagantoɓe wiyaɓe waɗi gaɗi torraɓe yo mbi yo dabareji kertaɗi le sariya caboto hono bantigol sariya ka. Horgol kabaru Michel Tommy gorko francité nawa jawdi cikkitaɗo wadde yurku yurkuji les golleji muɗum les runde afrique nde mali ana hen laatike gonga kenya e les concours d'appel paris holliti so tippi caggal ko sagantoɓe makko darti ko yo ɗi goni sembe kabaruji ɗiɓe jogani on bisimilla moɗon e dow studio tamani. Yimɓe joomɓen kaɓorɗe warduɓe e motoji caami dow suudu kasuñono wondudu nokkuɗo hakkude muɗum e gallure nde yo kiloji sappo nenno kasunkoɓe capanɗe jeeno e taton ɓe ka dogi hayfo dono hayboɓe ɗiɗon du keddi ke hen e nanɗe keɓaɗe hono waranɓe suudu kasu ndu yo jeyadinkoɓe wondu wonɓe le guɓal jeyadi amsardiri ngal keɗoɗen na Oumar Waygalo.
Wakkati min wi yimɓele joy en kaɓorɗe nanni kaso nokku noddirteɗo Kulamba Were kabaruji keɓaɗe do hen arande ɗiɓe kollitiwiɗe wakkati nde ɓeɗo yimɓele jottinode ɓe uttini yiite fewtude e kaso ɓe jaltini ko yata kasunkoɓe capanɗe jeenoyom e taton ɓe barmini yimɓele ɗiɗon barminaɓe naɓama Ségou won hollitinɓe wiide du yimɓe ɗiɗon keddi ley hen hijande arme Mali Kanyu yefaɓa yaade ɓeɗo yimɓele wakkati ɗiɗi yamde seediɓe kollitiwiɗe ley hen won kasunkoɓe jaaɓa e dogude dogunoɓe du jeehino ley ladde beete hande jeehi to suudu sariya ndu to kolliti kohe muɗum en ɓeɗo yimɓele wakkati nde ɓe bittanno nde eɓe gonno ƴiikude eɓe mbiyanno Allahu akbar Allahu akbar ɓe mbiɓi yoɓe yimɓele ansardine bonanda gaɗaɗo fewde e kaso ñono o ɗum waɗi caggal ko bonanda ɗi gaɗa fewde e kaso to banamba to micciteɗen wiide yimɓele nogayi e go o kañe jal tinale oɗo kaso ansardine waɗino communiqué holliti wiide kañum waɗi oɗo bonanda ɓe mbatiki wiide duɗo neɗɗo mabɓe tawa le mali fourso kasunke noon ɓe jaltinan ɗum
hono ministre ndenago leydi meɗen le yendogo kabaru ka andini le kasunkoɓe capanɗe jeenayi taton doguɓe taton nangguitama laamukoɓe ñono ana kulti hono waɗa watta torraji pewtinteɗi e kasuji ɗi nenno e wi mabɓe laamu o darano ɗum kutteji muɗum du ana mawni sanne saabi de guɓal jeyadikoɓe guɓe jeyadinkoje ɗe ana gondi e dartude no dartoro keɗo ɗon ko goto haali mo yiɗa inde muɗum nde anda le faccitago Oumar Waygalo.
Ɓe mbatiki wiide ɗo neɗɗo mabɓe woni le kaso fuu ɓe jaltinan ɗum ɗum waɗi soɓe gaɗi oɗo bonanda wattu jonoɓe keeli oɗo kaso ko nanmi ley hen ɓe mbi gendarme ngaɓe ɗiɗon goni barminaɓe ɗiɗon woɓɓe du keddiki ley hen barminaɓe naɓama Ségou bonandaji ko ɗum wawi wadde wattu joni o saabi de so ɓeɗo yimɓele bonɓe sumbu jaltinama hono gallure ñono nde worino ina wawi waddude kutteji kewɗi ana hollita wiide golleji ɗi laamu o wonde gollude wattu joni o ɗi wonko feway laamu ana hani ƴewtatno ɗiɗo golleji gorri fa handen ɓeɗo yimɓele ana holliti wiide mbawi gollude bonandaji mabɓe ɗiɗo ɓe jiɗi fur kañe nde ɓe jiɗi fur yimɓe ana kani wattande ɗum hakkille iɗum hollita wiide du eɓe gondi hewtude hono sembe moɓe jogino arande nde so ɓoyi ɓe dartan nanggude galluje jaati iɗum hollita wiide hunde fa handen timmayi.
Kala ko jiɗɗon famitade poɗe fayde dow bemal amen Facebook na Twitter ɗo studio tamani sariya Amadou Aye Sanogo e sappo e jeɗɗo haifaɓe le kabaru ɓe kufinaji boɗiji ɓe fuɗɗi tan janggo nenno sagantoɓe torraɓe ɓe mbi beelaka e waɗa watta hono bantigol ngol sagantoɓe haifaɓe ɓeɗo mbi hono yo dabareji kertaɗi ley sariya caboto hono bantigol sariya ka keɗɗana Oumar Waygalo.
Sariya o fuɗɗi le capantati lewru novembre ƴaɓɓinon du kanko Amadou Aye Sanogo yimɓele makko ɓe o wonduno ko yaata sappo e jeɗɗom haifaɓe wattu jono wiide kañu en karbi yonkiji soldat siɓe kippoɓe kufunaji boɗiji ɓe sariya o bortinama cile kurɗe ɓe kolliti wiide do hani fuddude jango to sigaso to kasen kanko gote lamido suudu sariya wondo to sigaso to do dirteedo mamadou berté o holliti wiide wattu jono jeewe yel hono dum watte yimbeel kambe sedede be gadde yeso sariya jango o wi be do yimbeel so jabi garta sesse so jaba yi du gaddi resembe dum e tawede fu avocat en kuminibe kabaru sanogo be kolliti wiide wattu jono o e bembaano dido golleji ngordi be milay du sariya o wada jango halaji kewdan gondi halade le hen wattu jono wiide sariya o bortinte kasen avocat en kuminibe hono yimbeel be sekira muuden keddi le dido bonandaaji kolliti wiide kanyu en keppi ido sariyaaji puddi tay sabi de be bi bortinama cile kurde yimbeel be sekira muuden keddi le hembe gombe to sigaso to wattu jono be kolliti wiide suudu sariya wondo tondu an hani jogade gal mo saddaaji mabbe di no sariyaaji di gondi e bortinirede no dum e tawere fu jam e deejeran woddi le gallure sigaso de yimbeel kollitimbe wiide fa hande an jidi amadou ayya sanago ebe le gallure de
horugol golko leydi france michel tomi cikitaado wadde yurkuyurkuuji le golleji mudum le runda afrique de hono waddude e président mali dande gondinama altinere nde le cour d'appel paris suudu sariya ndu tipike cagal du ko sagantobe mabbe darti ko keddana mamadou samseku
le hitane 2014 woni ko michel tomi naati e juude sariya batte bonandaji kewdi iwde si yurguyurguji fuf warde nguykaji fa yottade nawtorade talkilamu dow pene afp holliti wiide e lehorgol ngol haala lammunkoɓe runde afrique hewɓe ɓe o gollidi haalama ana e mabɓe horoje leydi mali koroɓe ɓe kolliti wiide michel tomi tottima kulle kewɗe kanko horojo o ana sikita fiide dabare no gollide mabɓe ɗe keɓata marsingaji nder leyɗe mali cameroun tchad sénégal gabon e rd congo horeɓe hewɓe ɗeɗo gollirɗe naati e juuɗe sariya michel tomi ga yeddi kala ko hefirako avoka en makko ɓe ɗum nawtorike ɗatti sariyaji to suudu sariya pari toon yalla kabaru muɗum ana yuppirani ka magistrat ɓe calki ɗum goto e avoka en oɗo tenawo jawdi lolliɗo homme d' affaire holliti wiide client mabɓe o waɗan wulitago
batu gam ndenago e torra ana wonda dakar premier ministre mali poruɗo e batu o kañum e kanankoɓe woɓɓe kaltidan dow calɗi keesi torraji goduɗi fewde e ndenago nenno keñe président Macky Sall kañum Jean-Yves Le Drian ministre soldateɓe leydi france ndeƴƴali fewi dow hono kasindinal hokkude hono armégaji afrique ɗi kaaki e ɓeydande haɓatoɓe deƴeɗo ɓeydu doole faɓe kaɓa e torra keɗɗana mamadou sama seyku
wattu ne hoorojo leydi sénégal ɓami haala e udditigol ngal kawrital dakar fawigal dow jam e ndenagu nder runde afrique holliti wiide sollatsaɓe leyde afrique kewɗe gana landiniɓe no haniri ley wimako runde afrique nde huncani hoore heƴoji kewɗi ɗi jamirta noon fewi sodugol kaaki kaɓorɗe wakkati jun o yila kanko hoorejo leydi sénégal yo leyɗe ɗe tinno hunjande hoore kabarude ndenago miccintitimiɗe ɗum bonɗereɓe ɓe gana fe yimɓe le joguiɓe yurmede ɓe yimɓe landiniɓe ɗon joguiɓe kaaki kaɓorɗe kantiɗe ɗeɓe nawtortoon e golleji mabɓe tañuɗi jean yves le drian holliti wiide ko ɓuuri hunjaneɗe hoore yo miijoji jottiɗi kanɗi nawtorede nder golleji deƴere kani wattaneɗe hakkille yalla kabaru golleji ndenago goɗɗi ana mbawa daranede no haniri kanko ministre leydi france holliti wiide maggal paɗi en runde afrique ɗe ana kasidini jande e kaaki kaɓorɗe hi ɗum ana hani ɗo e cakkita hitande 2017 nde paɗi ɓe jeeɓo fuyi kaaki kaɓorɗe kertaɗe lolliɗo équipement non litou ɓe union européenne yammiri yo maggal paɗi en leyɗe afrique ɗe nawtoro wattu hitande 2014 nde
fulɓe mbi aduna woni jalna woyna nenno pinɗo sigaso hitande 1963 tenema sanago goto e mawɓe haaloɓe janniɗi limali ɗo mayde jalike ɗum ñande alande bomako ɗo o naɓama cuuɗi gonga keñe yesso kanankoɓe leydi ndi nenno golleji makko ana jalta le télé ila duuɓi capanɗe hikka nenno e muɗum du omo andira satu fuudu saganade sariya fa gonga yambano ɗum waddanima hono ɗum kanko hono yimɓe kiɓɓiɓe makko ɓe ka ana andirima hewde andal du kanko Youssouf Doumbia journaliste e sor wonko haaldi e Mariame Koulibaly keɗɗana ko Mamadou Sama Seku faccitani en
omo jeyda yimɓe théatri ɓurɓe foof jogade dawla nder duuɓi sappo cakkitiɗi télé jaati laati sababu hewɓe mabɓe ande banggal théatri jalniɗi ɗiɓi garata yalla jamaraneɗa ɓeydoro faamu dow kabaruji kewɗi ƴewɓe télé maliɓe foof ana andimo ana kuwanimo dum sanne ko ɓuuri hewde e ley théatri jalniɗi ɗi ko nafata yimɓele tan o dinganta ndenno o laatiki noon neɗɗo kaɓantoɗo noon kabaru jande cellal e hewaluji
Union européenne et Royaume-Uni, Ngoni Fabo Tobe, Studio Tamani.
Sengarti e kabaruji région ngaji meden di non sabu sirendi les régions kayeto salani ko no jurniru le ko signini celi fey ko den no toña tongande de yo gure chapande nay e go o njabani dun jurnobe be signini yeso lamun ko be e horabe dina region o yo walde am sop sabani jabugol selde jurnin du fawarde e nannede e suudi ila yonali hokode vitamine A e abet arbet e albendazole fuddi betay hande les cercles yoroso yo sukabe be lebbi jeego yaade chapande joy e jenay e rewbe jimmibe ko boya ndokete deledde horebe bale rewbe segu chapande nayo ana gondi e miijade do dokani darade le bindande tongade batte hono haggetere laamu e totinugol beengu jeyabe bla tominyan san e segu fawarde yoroso njodudike e odo batu yo USD kanyu e gollirde mawde laamorde region o kumani odo batu yo do kadude di do kabaruji kedde hedade yotere ma ana yeso jen tawde jamni